yeah, yeah. Shaitan boy Bear. Wana shangaa kona baskeli na peti namba, hawajui kuwa napenda giza kuliko mwanga. Shikamoo makelele, sikuze shima pesa, tanikifa bila nyumbe la mbinguni nitajenga. Mini mchamba, di mlangu wa friji nshagonga hodi, na mana napita wapi mnosema meama lodi. He, masha safari, ngoja nikagonge nyagi, badala ya mbuzi mina tumia ngombe kukunia nazi. Sebi pesa kama ukimu, kila mtu anasema sin, kole mloandaa maji kisha nyotangu kuziba. Njoo uone wewe, kuku kapona kideli, shaenda na baskeli kuweka mafuta sheli. Weboyo nekunywa bia mbili kisha chali, kuka tumpaka siku kundo tunapika wali. Huwa na nyuma sana akona kifo cha mende, kuna muda hata kuku huwa na chinjia wembe.
Mizuka iko haile, vicho vime waka, paka mtaita fire. Mizuka iko haile, vicho vime waka, paka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, paka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, paka mtaita fire.
Yeah. Ukiona mbuthi inaungua, lafu inatoa moshi, ujue ni mimi nipo ndani hapa toshi. Doa ndoano, sikilize mimi hapa kwenyewe na mahusiano, ila sijui nahusiana na nini. Kuna makubwa ambayo hata wakubwa wayajui, na madogo anayofanya wadogo zetu wakui. Kwa hiyo usimjibuki mjinga, nashusha CV, tafuta pilipili na washa mpya kawashe TV. Sinza mpaka kino mabibo, chamwino mpaka mbozi, bafiga na sido, prince amigo, ukija kipigo, kama ujui bindo limuziaga Louis Figo. I'm a beta man, the beta one, kuniwa mimi unaitaje beta gun. Kifa msiniage leader, staki msiba wakista, maitiangu ipeleko imolo ndo ntaziko kishigia.
Mizuka iko haile, vicho vime waka, paka mtaita fire. Mizuka iko haile, vicho vime waka, paka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, paka mtaita fire. Wakutu simish, wakutu simish, wakutu simish, paka mtaita fire.
Mizuka iko haile,
mbaya, ile mbaya, ile mbaya.
Mizuka iko haile,
ile mbaya, ile mbaya, ile mbaya.
Vicho vime waka, 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 paka mtaita fire. Vicho vime waka, 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 paka mtaita fire.
Take over the game.